Niaje wasem? Mi ni Nyakundi Saboke na leo na hang out na Ibra hapa kwa Behind Power podcast.
Ndani ya Behind Power. This is Behind Power with Ibrahim Pim Mushemi.
This is Silas Amandos.
Mbaba mwenyewe ndio huyo.
This is Behind Power.
Behind Power. Immortalizing it longer than us.
With Ibrahim Mushemi.
Yo, Nedio, I hope mko fiti, hope mko shwari manze. Good to be back. I feel fiti sana manze kurudi. It's been a minute manze, it's been like a whole month to produce. Kumekuwa baridi, kumekuwa temperature ingine heavy. Eh, nimekuwa frustrated na wasi tulichagua politicians ndio mara leo wanafanya sit
kwa. Yaani utaekelea baridi.
Bana manze kumekuwa na njewe manze mpaka kile funka ni ngumu. Yuso tunasikia manze kama kawaida kama K nimerudi round 2 na boys wangu. Award winner manze, of course, actor mbaya zaidi, much respect. Na mheshimu sana, umsemu na class zake by the way. Anaweza kuvuka pia. Of course kama kawaida manze, the fitness enthusiast manze anapiga look last fashion pale. Ni boys wangu mzee mzima. Instagram, Facebook, Xavier UI. Inakuwaje bro?
Ishakuwa man.
Uko fiti? Look Laz.
Look Laz.
Looking good bro.
Thank you.
Manze kuna corona kweli?
Hey, corona iko.
Manze.
Wewe unacheki lazima utembe na mask kila mahali.
Bana. I guess kuna watu bado wanafurahia kuvaa mask.
Una feel hivyo?
Eh, kama uko na madeni manze kwa esto, utatu mask. Kuna sana kujua.
Ufiche wa hivyo.
Eh,
manze. Kuna sana kujua. Nacheki history ya mask na choma yani.
Manze.
Yani, siwezi tembea tu manze kama na unajua kuna ile freedom, kuna ile time unataka tu ku breathe in to to fit yani. Eh, zingine mmoja patanga nimetoa mask tuna.
Bana manze u breathe kama kawaida. Actually mimi na boy kuvaa mask ndio kitu moja. Hii stuff nimefanya ati sahi si yuko job ama tupigi show ndio wasio vaa hizi stuff na ourselves or nini observe social distance. But politicians mazuri maklone yani tunafanya huko hivi nje.
Ah, see manze, mi hata sitaki story zao. Unajua kwanza miss kwa ngifano politics. But of course, unajua kama msani lazima ukutu. Lazima ukip tabs na
jimbo lisu. Yeah, true.
Ujua nini naendelea, nini. Ah, mi kitu nazasema ni ati. Corona iko. Corona iko, tuwezi kata COVID-19 iko. Tumechekitu manze venye ma countries zingine zimeko affected. Hata hapa hivi.
Manze.
Eh, lakini sasa, kaga vaita tumia history ya COVID. Kusolicit doctor kakwetu sisi wananchi na sindo tunumia manze.
You know.
Kena kusiki tufiti.
Sifiti. Sifiti yeah. Takidogo manze. Anyway. Wamekua tu hao. You know. Hao ni hao tu. Na. Yuck. Wata kutu venye wanadai. Sindio.
Yeah,
manze. Otherwise manze. Eh. Nyashinski.
Nyashinski.
Naiboy. Umesikia?
Eh, umesikia, man.
Ni noma.
Ah, black on black.
Ni noma.
Eh, minafili ni noma.
Ni noma.
Lakini, mtu mbamba na otu ni Bas manze anani anajitaji Naiboy.
Naiboy, yeah.
Mina feel Naiboy ya mosha nyashi, una feel aji.
Na feel, alikuwa mejiprepare vizuri. Like, aki invite umse on track, alikuwa.
Nyashi ni bazu.
Mini fano nyashi, bro.
Mini fano nyashi,
bro. Yeah.
Lakini kwa hii track, mi hata sijaribu kwa compare, kwa sababu mini msani inajua what it means to compare an artist. Lakini na
feel tu,
kwa hii track, na venye tu Naiboy ame stand out.
Naiboy si mtu mdogo.
Hey,
ameosha nyamweri mbaya. Bana.
Nyamweri.
Manzi. Bro,
unajua kumuita nyamweri ina sound fani. Mimi ni mzee wa Kashinski ama Nyashi.
Buji. Kwa ukiona tu pale Kiroka wanamuita ama Kiumbo wanamuita nyamweri.
Nyamweri.
Hata vijana wenye walisomea kile moja wanamuita hivyo. Uliona, si ndio?
Alicheki.
Bana, the vita manzi. Kuna story miko iki happen around actually. Na nafikiria ileza kwa fitu tuki address actually. Na tujue tu basically nini ko behind power hiyo stuff mentally, emotionally, hata na socially tu, unajua. Sijui atro bongo kusi story but na wapare tu ka story ka. Actually kitu wanajua tu, na kitu nyo mwenye hopefully wanajua. Garden Angel, let's say kama, ako probably in his 30s, sindio? I married them mwenye ako in her 20s. Na mina feel, amedu kitu wenye ase wengi huwa adu. Unajua, amedu kitu wenye si huwa adu. Like, kuna go beyond norms na kudu kitu wenye adato kenge kuhusu au jali bro. Like, misali yangu actually leo ni do you really mind what people say about you?
Do you really mind in regards to what? everything am in regards to relationship.
Like like do you really mind what people say about you?
At the end of the day, I don't think it really matters.
Mm.
All that matters is what you think about yourself.
Mm.
Una feel large about yourself. What do you think about yourself? Najua.
Mm.
Like acha ni refer to your story of Guardian Angel.
Mm.
Na feel umse amedu kitu na mbamba.
Mm.
Unajua? Yeye ataita love, ataita mapenzi, watu wengine watasema dia. Niko hapo kwa sababu ya do.
Mm.
Unajua?
Mm.
But mimi naona hii ni kitu au watu wali decide, unajua?
Yeah.
I mean you them yuko 50 years old.
Yeah.
Guardian Angel yuko 28.
40?
29, sijui 33, sijui.
Oh, okay.
Yeah, isi tunima rumors.
Yeah, yeah. Yeah, but ajafika 35, niko sure.
Najua ajafika
35. Yeah, yeah, yeah.
So inamaanisha udem, amemwai na miaka kambao.
Wah.
Udem akiwa 20, Guardian Angel likawa kwa weza.
Alikuwa embryo, ama fetus, ama zygote ni process pia kwa hiyo story.
Zygote ni
process. Yuna kwa hiyo.
Zygote ni process.
Probably likuwa zygote.
Eh, yuna kutumina kwa hiyo.
Ama likuwa idea. Udibakiwa na ingia kampo.
What actually, oh boy.
Zizi, natake kuangalia tu nye, kama hiyo likuwa 20, hata kama likuwa 21, alikuwa university.
Eh, but anyway, mina feel, udem, si akona watu wa 3. Nasikia mtu wake mmoja siju yuko 29, mungine yuko siju 19. Tuka hiyo. Sia ni kama peers wa Guardian Angel.
Ni ma peers?
Ni ma peers, rajua, ni ma boys, waleza kachini, wachapiane.
Wacha mkulize. Uwe miko o boys o uyo mdem, You are meet your dad. Oh, unamjua already, si ni mfeva. Alafu ni age mate. Asa unaitona babe kwa hawa, ama, like, zikete.
Kutumu sijui, unajua hata nikwambie. Kukwe kwa situation, utajua. Kitu unaweza doa venye utafeel. Mi siko kwa situation. Mi sijui kitu unaweza doa masangu wa kimari. Mse younger than her.
Actually, mimi nitakujua tu venye unaweza react. Considering what unasema nini. Hiyo topic
ya leo unasema nini. Ni kitu different, unajua? Ni kitu different.
Eh.
Mi sijaizoea, sijaiona.
Eh.
Unaona?
Eh.
Maybe majuu ni kitu inaendelea, lakini mi sijaizoea. Sijaizoea kuona nini. So maybe, naweza kuwa... Neza tu kwa nene, sijui, mi ndo nakuambia, sijui yae.
Mbaka ujipate hapo ndo nijue.
Mbaka ujipate hapo hivyo ndo nijue.
Mina filu boy, ukweli, mina filu boy, ame go for kitu wenye, what we inge today go for, what we really want. You know, what you really want. You know?
What do you really want?
Eh, what do you, at the end of the day, what do you really want?
Eh.
Unajua, like mina filu asi inge siuko boxer na penye sati na fikiria, na zile ma unajua zile unwritten rules na unwritten laws ni
ziko
na feel umse ame sijui mimi na feel ni try kitu kama you actually is a feel fit about it, you know,
but it's the same thing sai mimi tuna feel sai. Mimi naweza sema mimi I'm hitting 30 soon.
That flow
so nasema
ni mbona unavaa hivi
na
heshima bana
Bawa kamili. Anyway, sai najua ni kimari demu wa 18 years old.
Mm.
Wasi watabonga.
Of course.
Unajua?
Eh, hey, unagonga 30s afu na mari demu wa 18. Asa wewe ukiwa form 1 yale kwa zygote.
Yale kwa zygote.
No.
Eh. Hey,
no.
It's the same thing ni kimari demu wa kitu kama demu iko 40. Ama demu iko
40. Eh, of course. Eh.
Wasi watabonga.
Eh.
So, kuna hii line Rihanna anasemanga.
Mm.
People are going to talk what they're doing, good or bad.
Mm.
So, unajua, do you anyway.
Yeah.
Afadhali tu ufanya tu ile kitu inakubamba.
Mimi nafikiria.
Sababu wasi ubonga tu.
Ukweli, wasi watabonga tu. But mimi nafikiria, actually, at the end of the day, na history yote, ni history tu ya gender, na kimaride mako itini sahi.
Mm.
Kwa DMC inooma, unajua, like, Guardian na nikuwa 50, na wewe dema kuwe 29, atunge bonga kuhusu, unajua? Because it's like, you know, ni mwanaume. But nafikiria, saingine kuna just, kuna kitu venye, kuna venye society justify, kulimitua se na kutuwa kuningine. Domono kifikiria, wasa watasema nini, utajaji ovi differently tu. Na ase lazima watakujada at the end of the day, unajua? Wasa watabonga tu kuhusu. Sijui, wase wana feel, sijui, mina feel tu.
But unaona?
Hmm.
Si kila mahali.
Mm.
Ni Africa ni community yetu, ile ile society sisi tuko, culture yetu haikubali kitu kama hiyo, unaona? So hapo mimi na get from, maybe wase wana come from, kwa sababu wewe niambie, kwa history yetu ama ta history ya kwenu, wapi umeshaisikia kuna msemo mari dem kubwa kumshinda? Mimi si bongi about the modern society.
Mimi na about mi kwa nimetoka
like two generations from
atoki hata dem kushinda na wiki mbili bado inakaa creepy, you get
inakaa
weird, like kwa sababu ifanye like 2 weeks peke yake, by the way, like you literally age mates.
Exactly.
Also brother, I make a fuss about it, unajua? Like sijui but inani shangaza tu, like
but mina say we are living in a modern society, unajua vitu zina change. Vitu zina change, unajua? Na venye tuna handle my issues, venye tunafikiria, venye tunaishi, hata zile ma vitu tunatumia, unajua? Vitu tu zinabadilika.
Vitu zinabadilika.
Na pia wasi wanaanza kuwa open minded. Wasi wanaanza ku welcome thoughts fulani. Kwa sababu kicheki history ya Guardian pale mtandaoni, kuna wasi wengi walikuwa nasema, acha umseishi. Acha ishi venye anataka, unajua kama wako pamoja na unapendana. That's all that matters. Unajua like
the world. Iende sana.
Iende sana.
Jumi nafikiri actually at the end of the day ni sisi ujipata kwa situations zingine zenye wasana kwa kakuni fulani mbako unajipata umekuwa kitu nye siyo yewe. Sijiko yume kwa penia, for example, example mwena for a party ama for a hangout ama something. Alafu wane mse mwenye problem mwezo ya kuona na ni icon wako maybe. Alafu wane try kupuli character yenye siyo yewe. Ndi wane kama utafit in kwa personality yake, unajua?
Asa cha ni kupatia good example. Maybe wewe ni kijana umezaliwa pale Island.
H-Town.
Eh. Yeah. Wewe kutembea pale Uptown kidogo. Hebu umeenda K1. Umeenda J's, umeenda Alchemist.
Bala.
Unajua pale
umeenda IMAX, unajua kwa video.
Ile ni circle different. Ile ni circle different sana. It's a very different community. From the one that you've been born in. Unajua?
Yeah.
I feel women's were a place wasiwana sikia wa mlambezo, wa mwenyezi. Like yule ishia pale hivyo. As much as wasiwana squeeze wana embrace. Unajua, hizi mangoma zinachezwa mpaka hapta. But kuna vitu pia, kuna zile mangoma wanasikia nga sana. Kuna tu life learn wanaishingi ile si the same na life wasiwa age
to wanaishingi.
So unapata wona endo unapata culture shock.
Of course.
Unashona
unagongwa na butua.
Unagongwa na butua. Watu wasio wanagonga kingoso pale hivyo. Wewe kingoso ujui lakini unajaribu kungangana. Ndio ufitini. Na siwezi blame sote. Kwa sababu bro, hakuna msia anapenda nga kuangaliwa vi different. Hakuna msia anapenda kuangaliwa.
Utaki kwa awkward.
Utangi kwa awkward. Utangi kwa different, unajua? Na saa zingine kuwa different ni kitu poa. Kwa sababu kuna wasi wanabambika nga na hiyo element ya
uo process vitu hivyo.
Unajua, we ni aje, mbona unabonga hivi, unajua? Kwani unatoka place gani? Kuna wasi wanakonga curious, wanata kujua.
Kama kuchili ghost unasema ya unenda kama kwa out Westlands or something. Ama Kilimani ama somewhere na umetoka labda kwa ghetto. Alafu wabu wa kizungu, wakuchili uzajipata umeza kuweng the funny. Mbako unakaa awkward. Unlike tu kibonga kama alafu kila unazisema kitu wata shangaa shida kwa igari, unajua?
Wata shangaa
ni normal,
unajua, like form.
Anyway, you know what kama ya kutokuwa wewe na kutry kumind so much about sijui at any particular point you still make pin down
gani?
Ya kutraka kuishi in a certain confinement vinyo sana kucheki na si vinyo unajiona.
Yeah, I mean, mi imeshaini hapenia, mi ni binadamu kama mwingine, siweze matijeni hapenia.
Yeah.
Imeshaini hapenia, but then, unajuanga lazima ikufanyikie, lazima umekio mistake, ama lazima through your situation, alafu ukuje, ureflect bako nile kitumefanya, ujiambie, nilikuwa nafanya nini? Yeah. Ah, maybe ata besti yako anaweza call out on hiyo, on hiyo story ya kwa FC. Pale nilikuwa na feel au kukua wewe.
Kwa tu wewe.
Kwa tu wewe yani. Kwa sababu venye tu unabonga, venye tu huko yani.
Utu, like, wasa ni embrace. I guess no man amse mwadha na zasikiza two different artists. Juu vibe yao ni different kabisa.
Sinu kweli.
Unajua vibe yao ni different kabisa. Mimi imeini apeni, unajua. Like, yo, especially mara za kwanza kwanza, nikihanga kwa circle zenye probably sija grow up in, nikuwa feel ni lazima ni bonge ngoso, yaani, unajua. Like, ni lazima ni bonge ngoso. Singine mwiche ki, unajua kizungu ndiyo. Ngoso ni kizungu by the way kwenye elewe. Najua pia Kiswahili vizuri kabisa, like sanifu. But sheng ndio cheki tubonge tu, unajua. Mimi ni comfortable hapo, you know.
Sheng yani, sheng ndio life, unajua.
Mm-hmm.
Na pia muse manga tulikuwa tuna have conversation na best friend plan.
Mm-hmm.
So alikuwa ananiambia yeye bro wake.
Mm-hmm.
Kuna venye anataka watu wake wabonge Kiswahili, sheng. Mm. Na Kikuyu.
Mm.
Unaona?
Mm.
Ataki watu wake wa bonge ngoso.
Mm.
Kwa sababu alikuwa anasema ati ngoso is a colonial language, unajua.
Mm.
Ini language ya koloni walikuja nayo.
Mm.
So best yangu alikuwa anamwambia, lakini unajua watu hizo siku moja watakuwa.
Eh.
Watu hiyo watakufanya kazi.
Mm.
Watakuishia kampu.
Mm.
Watapata wasi wametoka from very different backgrounds.
Mm.
Na saa zingine English inakuanga like wansi mangaji like a national language.
It's a global language.
Yeah. Inakuja inafanya sisi wote tunaweza elewana. Kwa sababu unapata unatoka kuna msia anatoka coast anatoka Swahili sanifu.
Mm.
We maybe pale hivyo unatoka uptown. Mm. Una ngoso yako smarter.
Mm.
Maybe hawelewi Kiswahili.
Mm.
Na ninja flani hivyo anatoka H-Town. Mm. Anabonga shengi yake yote.
Mm.
Unaona? Hawa si wote. Mm. Wamefunzwa kizungu shule.
Bale.
Unajua watu kikata, tukisema sijui nini. Kitu tunafaa kukubaliana nayo.
Mm.
Ni ati system yetu.
Mm.
Kuna venye imefanya English ikatika kuwa very, kakuwa nikave, sijui ni na lack. Ibu nipati yota.
English imekuwa basic.
English may go very basic.
It's a basic need. It's a basic need, yeah?
Hey. It's gotten to a point where we can't avoid it.
Yeah.
Like we can't
live. Inevitable, bro.
It's inevitable.
Yeah.
Ukitaka kwenda kuchapa dili yako safi pale Safaricom.
Mm.
Lazima tu uji express na.
Bana. Na ngoso.
Ngoso. Unajua corporate world.
Okay, let's say English.
Corporate world kuna venye members English. Design ya wezi.
Mbaka thought wezi process actually. Like kufikiria wezi na unamajini meka office Safaricom mwendo managing director unafira Kiswahili.
Unafira
Sheng. Ni noma. But coming back to story leo. Bro, mina feel. Tunashika kama slaves tukitry kujiconfine kwa limit fulani tumekuwa na society na watu fulani na unajua like the na feel kama una end up kuluza to your dream una end up kuluza on being who you really are meant to be actually juu ya kufikiria so much mimi nafeel tu nafautu achilio vibe yote tunaanza kupumua tu and just be you
let loose unajua let loose be you because at the end of the day atusemi ati mimi ndo kitu mimi nafikiria.
Mm.
Atusemi ati avai ku explore culture zingine.
Mm.
Unajua ama ufai ku explore lifestyle flani.
Mm.
Explore hizi mavitu.
Mm.
Unajua kuwa mdiverse.
Mm.
Fungua akili. Unajua ona dunia.
Mm.
Just live.
Mm.
But at the same time don't forget where you come from.
Yeah.
Yeah, like kumbuka mimi nimetoka wapi. Mimi ni nani.
Mm.
Unajua uki think through those lines. Mm. Then utapata footing yako.
Hiyo
ndio kitu mimi na
kuna kitu mseli sema juzi niko na watch online. Na badili ni bamba sana by the actually. Nisema, ukienda mbele, usiangalie nyuma kwenye umetoka. Lakini kufika kwenye unaenda, usahau kuangalia nyuma. That makes sense? Ukienda kwenye unaenda, usiangalie kwenye umetoka. Lakini ukifika huko hivyo, usisahau kwenye umetoka.
Usahau, and I get.
You get?
Ina make sense.
You get sense? Jumina feel, time yenye nimeachieve vitu mob sana kwa life yangu ama time yenye nimekuwa mimi mwenyewe actually ni senye actually sijili kitu mtu anafikiria kunihusu. Personal example by the way, mimi nikiwa stage
okay, msanii wangu lipo ukiwa wapi tena
ni yuko stage bro
ukiwa wapi
ni yuko stage ama ni KMC gig
actor artist.
They know it, bro. Wanajua, bro.
Super.
Bana, kompigo tena sana. Mina fikiria, you know moment muku wa bedhe myself at most. Jubedhe wa sifikiri tunasema next. Ndakua appropriate enough, you know, like I'll be appropriate to be sincere. But sa fikiria, umsa na fikiria ni kunihusu, unajua? Nafikiria tu venye, mina kwa tu mimi na ndajibamba tu, unajua? Na nafikiria hiyo ndio kitu wasi wengi ya wadu, wasi wa jibambi kwa jombo na du. Unajua sangapi bedhe wa naomba, wakifika tawa subuhi building yao ikusha chomeka. Asifanyo joke tena. Ama ke mkasubio pati mkusio wa medeji.
Watu wafai kushimu.
Waende live.
Watu wafai kushimu.
Unajua, hey, like wasia na, sijui bro, just feel that way, yeah?
Hey, like just leave, unajua. Mm. Just leave, ishi tu, unajua kuwa wewe, ishi.
Breathe, bro. Breathe. It's never that serious.
It's never that serious.
So rakuliza maswali za ujinga lakini it's never that serious.
Ai.
Just be you, you know.
Hizo hizo maswali za ujinga unazi reply tu ama sazikile pia unazilenga.
Sengine si lazima ujibu.
Si lazima ujibu.
Eh, sengine kuna maswali mbe kuuliza swali tu. Sengine si lazima ujibu.
I think ni philosophy yangu ni moja. Kitu kai ni bambi ndio brush tu.
Si ndio?
It's never personal. Najua. Kuna msio alikuwa ananiambia, msio akwambia kitu na ikubambi. Sasa zingine it's not even about you. It's about them.
Mm.
Unajua?
Mm.
Like your kitio statement you're saying is a reflection of who that person is.
Eh. Ukweli?
Sasa zingine wasa utakutumbia insecurities zao. Kuna sasa zingine mtu atakwambia, "Hey, mse, mbona umedunga hivi? Lakini mbona nisidunge hivi?"
Eh, mbona anajiexpress? Exactly. Unani get? Like msa kuja kwambie, "Cheki. Eh. Mtu tembea give out, unajua?
Mbona nisitembee hivyo?" Sasa kwa sababu wote mbiange ufai kutembea.
Alifai kutembea ukiangalia vitu kwa dirisha.
Si mimi napenda ku window shop. Wewe upendi ku window shop, si ni sawa. Kwani lazima tukoe the same.
Na jo problem kwa madonda na sikizi story. Na madonda mezoea tabia sana baadaye. Mimi nimezoea na madonda mbaya. Like design yenyewe. Emsela kwa tu, msela ku throw ye energy zake tu na sijui kwa ni get like
I think mimi na feel, you know, to me na feel. Madonda before kwe donda unafaa kupeleka orientation, unajua? Unafaa kupeleka orientation.
Well, it's not about you.
It's not about you.
Yeah, it's not times, about you. It's not
unajua ni ofisi yako. Tuna get, maybe you're having a bad day, maybe kuna mtu amekukosea. Lakini sasa usiletee ma passengers wengine baggage yako.
Hey. Oscar Ivo. Funga dirisha.
Ni nini mbaya na wewe? Si mimi nataka kufungua dirisha.
Kwani kuangalia watu hivyo?
Na sinalipa hii matri. Ni nini shida yako iko wapi? Utakuwa donda chana nayo. Kwa upendi kuwa donda. Kuna msemo mwingine atakuwa donda.
Eh, ati hiyo thousand tu kuisi na change.
Ai. Hiyo ni shida yangu. Kwani mimi ndo nilichoose. Mimi ndo nilichoose ni kuenda thao kwa mfuko.
Anyway, kazi yako ni kufuta change pia. Hiyo ni like as a donda unafaa kufuta change.
Unafaa kukua na
change. Kwa petrol station ama kwa stage ama kwa traffic. Anyway guys, I think yeah. Bottom line tu sicha so you know kutroye na jizi uko find kwa limits fulani na si try kukua kitu yenyewe yuko. Kuwa tu wewe make decisions zako. Mimi na feel Guardian Angel at the end of the day wasio bongi sana jo na respect craft yake na respect ministry yake, unajua. Nilimwona juzi kwa Jalango Live by the way. Alibadala lenza hiyo show na kuomba, you know.
Eh,
he doesn't really care what you guys think about. Just be you. Just be genuine.
And then another thing, you know, about another thing, just to counter what Ibra said, I think
okay.
Just to counter what you've said, it's very important. There are times when you've decided to do something, you don't have to justify yourself to others.
Yeah, for real.
Unajua? Wajaribu kuji
explain.
Nimefanya hiki tu kwa sababu ya hii ya hii. Zizi. Does it make you happy? Does it bring peace in your life?
What makes you happy?
Do you love it? That's all that matters.
In the same case, umefanya tu. Like, wacha nipige story. Mimi niko na makuzo by the way. Na probably wanasikiza, wazi shout out to them. But kuna wengine wanangi status zao. But bro yangu anaona status zao. Mimi na feel sana kufanya tu hivyo. Ukifeel msee hataji kuona stuff fulani kukuhusu. Block. Mimi na block yana wasi wengi. Na sikachi kuihusu. Na sikachi kabisa. Okay, na kachiki sengine. Lakini sengine, sana sana sitakachi. Juni kwa sinile zaidi sawa tu. Uwe mkwa tu wewe. Unajua, na feel. Kwa life kiko tu. Cut off wase wenye.
Ukifeel, upendi vibe yangu ni sawa. Ni ile kitu, wasewa naambia nanga pale mtandaoni, pale kwa social media. if you feel like you don't like my posts, if you feel like you don't like my profile, you don't like my personality here on social media, please enda kwa unfollow button and follow me.
Ni rahisi tu,
ama ni block. It's as simple as that. If you don't follow,
uko na choice by the way.
Uko na choice, ni rahisi. Usikuje hapo utaweza kusumbuana ati sijui nini nini. Zizi, ni kazi mingi. Maybe like tuna post kuna swala penda.
Manze.
Unajua? So haifai kuwa big issue.
Bana. So manze, yeah.
Tuko na issues zingine kubwa za kufulfill kama history ya COVID, unajua?
Eish. Eish.
Kuna mashida zingine kubwa.
Kwanza nasikia story na choka bro.
So tusumbuane juu ya vitu, tusumbuane juu.
Kuna decision tuko tu wewe. Kama udai cut off wase, unajua? Like avoid zingine kama una feel zina kuintimidate, kama zinafanywa na feel kama haukui wewe. Just avoid it, you know.
Yeah.
Avoid it. Otherwise bro, parting shot though?
Leo sina parting shot. Parting shot ni emaze, take care guys. Na keep it real.
Keep it real. 100%. Keep it real.
Keep it 100.
Banze.
Kwa tu, be authentic self. Kuwa wewe. Kabisa, be authentic self.
Vikamilifu.
Vikamilifu. Kaa kubonga kisape ndo inakubamba. Bonga kisape.
Ongea sana.
Unajua?
Kama ni kubonga kikale.
Bonga kikale.
Koroga ndugu yangu. Koroga kikale. Koroga. Yep. Otherwise, Banze, thank you so much for listening in. It's a new platform. Leo tunaingia kwa hear this na kwa... Of course, kama unasikiza through Castbox. SoundCloud ilijaa, but manze ilijaa juu muli views of vitu na muli listen in actually.
Of which ni kitu fiti, sindio?
Manze, na response ni amazing manze. Na kuna si lazima ni shout out hata, sijui kama uta shout out kusia wate. But lazima ni shout out kwanza. First thing first, Mary Erica. Lazima ni shout out manze, Gina Iko. Lazima ni shout out Virginia Njuguna.
Nice. Mimi shoutout yangu inaenda kwa bishti zangu wote. Wala soto anijua, Steve-o, diaze.
Baba Junior. Baba Junior. Manze kuwa real, bro. It feels good to be real, yo.
Yep.
That's my time. Sent manze tupate Instagram Behind Power Podcast. Facebook Ibrahim Moshemi. Na zive yuaya. Ulirudi FB.
Niko FB unasema rira.
Ulikuwa umetoka. Oh, okay. Nice. Manze, shout out manze kwa, of course, team yangu ya nguvu sana manze. Shout out to One Is Entertainment, team kubwa. Manze, I say, don't you worry, we'll be back. Manze, na ma artist wote manze. Just feel encouraged manze. Theaters will open soon. Cinemas will open soon. Concerts will open soon. Restaurants will open soon manze.
In regards to that. Kuna movie ya beshte yangu inaitwa Uradi. Beshte yangu inaitwa Bilal.
So Bilal Mwaura.
Bilal Mwaura.
Producer na Kangethe.
Kangethe
Mungai.
Kangethe Mungai.
Yeah.
Okay.
Yeah. Yeah. I guess.
But najua jina, najua Kangethe.
Kangethe. Movie inaitwa Uradi.
So okay. Movie inaitwa Uradi. Hii movie itakuwa na premiere Galleria from the 25th to 26th, 27th. Ni drive-in. Kwa sababu saa hii manzi hatuwezi ingia kwa cinemas. So tunaishia tuna mandai. Ni drive-in. 5,000 bob. Paka.
On the premiere night actually.
On the premiere night.
Yeah, that's on the 27th.
On the 25th.
25th. So the premiere night itakuwa. Friday.
Premiere night itakuwa 25th. So kita ku meet masters. Red carpet pale hivyo. 5,000 bob. But hizi madei zingine ni 3,000.
3G's, paka. So, according to COVID rules, gari moja na kubasa wa 3. But unaweza jipox in 4, but msingi tu mkiwa 7.
So, inadepend tu na, inadepend na size ya gari yako. Kwa gari yako ni big, kwa una drive SUV.
Ujo, lakini unaweza gari nafuku bahafu. Dumano ni suppose like bahafu, matahafu. Kambi na bahafu.
Sasi wa 3 sitakuwa sawa.
Hata wa 4 ama wa 5, si gari ni yenyu hiwe. Awa politicians wenda rally na, ingeni mkiwa wa 5 kwa gari 5. Kwena jali. Otherwise, ni 3,000 ndagawana pasa kidogo. I guess you see it or something.
Achareni na umo.
Otherwise, wase, manze, thank you so much. Kalibian photography, asanteni sana manze. You have always branded us, manze. Nizima posters muromura, nizima picture, manze. Otherwise, check out Nick Ndeda. Akona radio theater inaitua...
Radio theater Nick inaitua aje.
Rona inakupelekaje.
Rona inakupelekaje.
Shout out Audi na More, manze. Njini wa Z. Mutoni manze, akina Oluenya, akina Tosh. Tunapenda manze, big up.
Tunapenda sana, big up guys. Manze.
Cheers bro.
Vile inafaa.
Vile inafaa.
Eh, manzi.
Wazi.
Bless.
Bye.